Oh yeah yeah.
Gasla.
Oh yeah yeah.
Rhymes.
Oh yeah yeah.
Zuka Shomi.
Eva na mizuka imepanda. Nataka kushika tu madada. Nicheze nao kwasa kwasa. Mindo bongo mani kanda. Yule mwenye kisketi cha
ananifanya mimi kande.
Chelsea Chelsea wakati na
unampenda
kama pilipili pilipili unaniwasha kama pilipili 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 unaniwasha kama pilipili
mami do baby go Johnny Felafu wangu angel mwambie no abisho wakija na mipango weka kando
omina kama da kama da kama da onyesha kama da omina kama da kama da kama da onyesha kama da omina kama da kama da kama da onyesha kama da omina kama da kama da kama da onyesha kama da
Uchika miuno tetemeshi Mwambie atulali goma lina kesha Unapopinju kama mama umetisha Zuka 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 moto tunawasha Si mama kutege Leta michezo lege lege Kafundo nifunge Si mama goli nikulege Laini laini sawasisha Toto mambo paya kwa kwenye mekwisha Wine it wine unawakalisha Punika Oh baby lose control Line line sawazish Joto mambo mbaya kwako nimekwish Wine down na wakalish Punika Oh baby lose control
Omina kamata 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 Onyesha kamata Omina kamata 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 Onyesha kamata Omina kamata 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 Onyesha kamata Omina kamata kamata
Baby sangoma, chezea mchongoma Nakamata sukuma, singida dodoma Tune down, nipe tam, wacha utan Nina ham, nashika bam, kamata down Nipige bam, tam tam
Ujuzi wako na wangu,
ukishikana inakuwa mombaya
Hebu zidisha mautundu
Baby show me, give me that sugar, nipe slowly, slowly Nime cheesy, cheesy, sina la kufanya nipe dozi, dozi